Coach Beats.
Yeah, yeah. Suspect on it. Black teacher, black people. Black teacher, black people. So me representing. Ambilan kandi uso mandi konda inechibwana kumakuyenda njomba uyiwala soti ndine yako njonda usasi wakutu kumandi londa pepa anandikuwa pandia nsanga pepa nafika po iwala nkazi wanga pepa anandikuwa pandia nsanga pepa nafika po iwala nkazi wanga ndina iwala kutu ndina ponda mwala ndina iwala kutu nambali la mwana deny wala kutendina ponda mala deny wala kutunambali la mana chikondi chako yeah chikondi chako yeah chikondi chako tumwendi funa chikondi chako tumwendi soa chikondi chako Chikondi chako, chikondi chako, chikondi chako, tumwendi funa. Chikondi chako, tumwendi sowa. Chikondi chako, chikondi saka kamiza koma, bendungu funa tijabwele lana. Chikondi saka kamiza koma, bendungu funa tijatole lana. Undi lole ndi kaleso, mamona wako. Ndilo lendi kaleso bambo wa ana ako Malunjezo onse ndi kudziwa na ndivuta kukwane leta Uchitilo kwa senza kondi kudziwa ndinakoneta Ndinai wala kutendina ponda mala Ndinai wala kutunambali la mwana Chikondi chako Chikondi chako yeah Chikondi chako Chikondi chako, tumwendi funa. Chikondi chako, tumwendi soa. Chikondi chako, yeah. Chikondi chako, yeah. Chikondi chako, tumwendi funa. Chikondi chako, tumwendi soa. Chikondi chako. Chikondi chako Tumwendi suwa Chikondi chako Chikondi chako Chikondi chako Tumwendi funa Chikondi chako Tumwendi suwa Chikondi chako
Sparrowch
Smells up.